schedule yako na umse wagao ni mse wa kuimport mandai nini then kukakuwa na the fallout alafu nika I don't know kama bado ulikuwa in our radar tunakuona
sana unajua the next once umerusha kwa front line bro
so the next minute ile nakucheki ni you are now one of the most successful people alafu story ya wash ikaanza so ine econ lazima tukuulize ni mtu wa kuosha ama uoshi kabla tuanze show acha ni kuremind ingia linebet.com utumie promo code econene upate 100% bonus na hii bonus inakuja ikiwa tax free winnings zako pia zinakuja zikiwa tax free hiyo ni linebet.com promo code econene na usisahau ikikama to stories za betting pia kuna kuoga na stories za luck na once in a while luck yako inabaki ime run out so usisahau when the fun stops stop lakini ile time una win unaingia kwa linebet.com unatumia promo code econene so history ya boy unaichekeje
ile
Boeing so far imekuwa ikigo through
mama blanda unajua what happens na ukiangalia kesi ya Boeing tu ni kiretanga corporate greed there's no other way to describe it na pia ukumbuka venye nilikuwa nakwambia story ya NTSA na lack of oversight pia tunafaa to blame gava US hapo ie regulatory authority inaitwa FAA
yes
sa Boeing na FAA wamekuwa maboys ni kama huko na kampuni acha tuniweke into in very good perspective huko na kampuni ya kutengeneza mamuti but mkuwe maboys na NTSA ile mbaya hadi sasa hata kuinspect kampuni yako yani hiyo oversight inakuwa tu ni kama kuraba stamp
sindio so, naambiwa timu wenyewe ni niambie NTSA kaiko sawa
exactly
tunametengeneza kaiko sawa
yes exactly so I think usually kujia hapo and then unaona corporate greed juu ukiangalia shida nyingi za Boeing zimeanza na ndege moja si ati Boeing kutengeneza ndege mbaya ni 737 max hiyo ndege ndio imeletea Boeing mashida kaa zote kwa nini juu ya kufanya production hiyo ndege kufanya research hii maikuwa kutengeneza ndege safe pase ilikuwa profit una get airlines zinataka ile ndege inakunywa mafuta kidogo kabisa na ndege wanaweza sunda as many people as possible so na mangori zilianzia uje kwanza 737 most people don't know this but ni design ya 1960 the structure itself the 737 none hiyo fuselage yenyewe ni design ya 1960 so what Boeing has been doing over the years ni kustretch yo cabin kidogo kuchange engines kuchange wing but the basic layout ya Boeing it's a very old aircraft in terms of technology wezi compare maybe na Airbus A320 but still Boeing 737 inapendwa na pilots ni ndege reliable ndege rahisi ku fly so a very complex aircraft but on other side your corporate greed kama ali tu nyinyi mna stretching tu fuselage engines mnataka kutumia heavy software badala ya kuredesign ndege unaona so unapata they are cutting so many shortcuts in the research and development of the aircraft it overall affects the quality yani build quality inaenda ikisha
now wewe ushafika level mpaka you get nervous before you get kwa plane ukiona ni Boeing
not really unajua pia but now the way the cases zinaenda zikikuwa mingi no honestly any sane person would be nervous
kuzulichekia Sunday Sunday ilikuwa ni Southwest Airlines so ilikuwa ni Boeing 737 on Sunday that fell off during the cover of an engine fell off during takeoff in Denver and struck the wing that was the result of a maintenance issue so kumekuwa na hizi story so
but so unaweza pata kama hiyo cover kutoka gonga wing again kuna zingine unaweza blame Boeing but the other problem is you can blame the operator ujue operation ya ndege there are three main factors at play kuna actually ni factors mingi kuna human factors pilots the people flying kuna stories za maintenance kuna stories za design na kuna environmental weather
yes
so unapatanga what's going to happen na history ya Boeing is on completely unrelated aircraft kama Dreamliner ndege fiti 777 ndege fiti Boeing is going to be getting so much backlash within the same week kuna ndege ya basi lose control ika skid out ikiland but your story is yongelelewa so unaona bado so any story ya Boeing no matter how small kama cover kutoka unaweza pata maybe kwa kufanya maintenance mtu akufunga screw vizuri so that's an in-house problem ya Southwest maybe na speculate but so unaweza pata Boeing will still take the fall for that cause itasemekana asa watengeneza ndege zao poa but again you can't underscore the fact that hiyo max ni kama wali rush production na ndio imeleta hizi issues zote
cause that size ndo nacheki ilikuwa on Sunday BBC ilikuwa na Boeing hit after new whistleblower raises safety concerns
yes.
So Boeing is facing new pressure after whistleblower reported safety concerns of the manufacturing of some of its planes to US regulators.
Yes.
So umesema shida iko kwa plane gani?
Shida iko sana sana kwa 737 Max. Hapo ndio kumekono.
Engineer Sam Salepo accused Boeing of taking shortcuts in the construction of its 787 and 777 jets.
Kuzona nao 787 na 777, those are like proper aircraft.
Yeah, yeah.
Ingelea kama fleet kubwa Emirates ni hizo 777. So of course, watu wanasherekea sahi ni Airbus. Hao ndo wanapata like, yu flow yote ya bees enye Boeing ingepata, jukuna swata cancel, ita nini. But una, it all boils down to one thing, greed.
Yeah, yeah.
Corporate greed. Na pia unapata regulator US FAA, juu Boeing is such a big player in the Boeing is such a big player even in the American economy. They just don't make planes, they make fighter jets, they make missile systems, they make a lot of things. So of course kwa oversight it becomes very difficult at times. Juu ni company kubwa sana. So unaweza pata hata inspector FAA anaweza pigo unnecessary pressure akitry kusatisfy hiyo ndege ama try to raise concerns. So it's just easy to nizile vile wasemanga tu by then corporate greed. Na wasipochunga it might even lead, isn't it, because inafanya kampuni na kuwa bankrupt.
Yeah. Ya kusaidia hata nimekuwa nikicheki shares zao zimekuwa zikienda down.
Yeah, of course shares itakuwa
a bit off. Yeah, because nataka kujua hizi ni zile vitu vile US au semeka, yani not US, like in the financial market, au semeka buy low. Nataka kujua like what's the price of a share size?
I think it depends. No, it depends pia. It depends.
Yeah.
It depends juu unaweza buy low kumbe imekuwa iende lower na lowest.
Yeah.
Lazima uangalie factors na inataka ukuwe na some in-depth knowledge ujue hizi issues ni gani. Usikie ni nani ameka order, kuna mtu amecancel. Kama sasa mimi if ningekuwa shareholder wa Boeing, nisikie kampuni ilikuwa imeka order za ndege 300 imecancel, na I'm very worried, you know.
Yeah.
Na imekuwa tricky, imekuwa tu zikitank.
Because naangalia like the highest it's been in the past whatever ni ngapi jo. Like the highest price imekuwa okay ni 379 yes in 2019 one share ilikuwa 379
saiko
saizi ni 171 so I think right now it's actually worth the risk.
Yes,
it's worth the risk ile you hope the fact that the CEO is stepping down itabaki imesaidia maybe in the
what will happen hiyo CEO ku step down it might na mtu mwingine akuwa appointed and maybe they get a good person it might make the share price go up because na investors what a feel confidence but I feel the biggest determinant ni tunafaa tuangalie sana the upcoming issues. Unajua ndio my airlines zinekanga orders.
Yeah,
we need to be very careful on who's giving Boeing orders. Jumata as nini imetank. Boeing still has other products like the 777 and Dreamliner. Hizo bado hazijapata ile publicity mbaya. Kwanza Dreamliner iko na safety record fiti sana.
Yeah.
So hapo ndio hizo ndio other key indicators mtu anaweza angalia. But you're right, sasa ni time poa sana kubai. Unaweza buy.
Wenye
wanasema una point CEO mwingine maybe you hold.
Yeah, you buy and you hold. I love when your investment waga kakienda vibaya kamaenda vibaya. Like you have to also always take that into consideration. I love sasa now to go back to wewe.
Yeah.
So umemaliza Seco? After kumaliza Seco kama hauishi kampo ama?
Yes.
So ulienda kutafuta job immediately.
Nilienda kusaka job immediately, but nilishikilianga job. Kuna beshte msiflani kwa ndanga na church beshte ambadha nilipianga job.
Yeah.
Kwa bakery nikapiga kaa 29 days. But it wasn't really for me. So
okay.
Kwa
bakery?
Mina jwa kubake. Fiti sana.
Pia ya ni baker. Huyu.
Ni baker huyu.
Waka baker.
Izo ma forest kuseparate egg na yolk nini.
kuna zifanya. Okay.
Siso.
My bars. Tengeneza ma whipping cream. Nilikuwa nimesema juzi nitatengeneza. Jule cream. Ile unabai, unaweka kwa sinia, unaweka cream de la cream, alafu unai whisk, unaweka icing sugar, unai whisk, unaininia dina kuwa cream.
Okay.
Kwa time use manga nafanya hizi vitu, but I'm so busy.
Yeah.
But once in a while, mu bake. So nilipiganga bakery 28 days hivi. Nikaondokea. Nikaenda driving school seniors ya Ungwaru. Deki yote nikajifunza kuwa kigonyi. Ndio nilikuwa najua ku drive.
Yeah.
But nile tu yani sawa juu ningia ile ku drive. Ile ku drive kwangu nile mzee anakuambia niaje. Drive hapa kidogo.
Yeah.
So unajua basic kwa kinza gari but you cannot wewe sema wewe ni driver. After hapo January nikaanza kutamak. Bro naambia ngwasi nilienda showroom 5. Almost 4 or 5 showrooms. Kila place nilienda nilikuwa alikuwa nakataa sema niaje uwe ni mdogo wengine nipatie papers nini but one guy pale Valley Road anaitwa Jama Fleto Sam Ndwati huo msali nipeanga chance and I worked in that showroom for 2 years hadi 2017 kari zangu
Yeah. Mm. After kuresign ukajoin?
Nikaingia, sasa nikaingia, nikaanza kuuza magari freelance, broker. So wewe ukiwa na kamoti, unanipigia simu niaje bro, kuna moti nataka kuondo ku dispose hapa. Mimi naenda natafuta soko, unalipa unanipiga yangu tha 10 tha mbao. Hivyo tumepiga hiyo 2017, 2018. 2019 nikaanza kuingia biashara za ma import nikarudi Kiambu Road up to around 2020 nikafungua fashion room ilikuwa inaitwa Imports by Cairo but Imports by Cairo as a page nilifungua anga 2017 2020 nikapartner na wasi haikwenda fiti so tukakosana by 2022 tulikuwa tumepiga fallout mbaya mimi nikaondokea sasa nikaanzisha hii company na ransa inatoka Yankaro
kuzuna kunga 2022 normally trend ile time ilikuwa maju
hiyo time nilikuwa nimeenda Japan ndio tulikuwa tumeshana nilikuwa hapo nilikuwa by the time ikaamka kuja online mimi nilikuwa nimeresign nime hand over share zangu nimerudisha everything back to the company hiyo time hata nikiwa maju nilikuwa nimeenda kutafuta sasa new partners in sasa partners juu biashara magari jo kama unafanya international ni tuwe lazima kuwe na suppliers ungo mimi na craft house supply partners wa kuni supply na magari
hiyo
time you say your fallout ilinipata nikiwa ngao huko majuu
cuz sasa after he fallout cuz hiyo time I think sasa ndio mimi nilikam kukujua so nasikia juu ya kuna msee wa gani msee wa ku import mandai nini then kukakuwa na the fallout alafu nika I don't know kama bado ulikuwa in our radar tunakuona
sana unajua the next once umerusha kwa front line bro
so the next minute ile nakucheki ni you are now one of the most successful people alafu story ya wash ikaanza so ine ekone lazima tukuulize ni mtu wa kuosha ama uoshi
hapana mimi by the mushi ndanga nikisema hivi mimi niko na an impeccable criminal record hakuna mtu in Nairobi anaweza sema ni Mai Mkondo not one person anaweza kuja semeni aje nilipea mse 2 million akaniambia atanishikisha deal fulani na wana just juu nini nikamwosha do hakuna I can also confidently say that mimi hakuna mtu nalaundia pesa.
Yeah.
Not a single person. Whatever you see me doing, easy biashara na run online, wacha niseme tu ni grace ya Mungu. Hata siwezi sema ni energy yangu.
Yeah.
Ni ile tu, yajua ni ile tu Mungu anakupatia flow ya clients. Biashara inadufiti. Kama sasa imwambie wasee, Kayankaro per month we have like a million visits kwa website.
Yeah.
Assuming a to a million visits, a to a million on a view website a million times. Even if I was to say that those people each one of them was going to give me business worth 10 shillings. That's 10 million in revenue. So you see, that's one very interesting way to look at it. But shida ni, the reason watu uze yo narrative ya msee anapiga wash ni juu, I think for my age, maybe hakuna msee ana pull, the same sort of moves at times naweza pull. Maybe wako, but wako chini ya maji. But mimi, based on the nature of my business, na based on the fact that lazima ni leverage na social media, I'm all there. I'm out there. So kesho nikienda SA unione Cape Town, next week unienda unione niko US. Mimi hizi shughuli zote ni pesa natafuta. So of course watu wataangalia wasemeni aje umse anafanya nini? Anaosha pesa. Cuz what normally happens kwa society, watu try ku explain vitu. Na get. Umse kwani yeye pekee ndo anauza magari. Ama umse kwani yeye pekee ndo u travel. But these people forget. Mimi nilianza kuuza magari 20 kwanza like the first guy ever posted unaweza na kwa Facebook yangu ione 2014 November so kufanya 2014 November hadi mwaka bro 10 years experience hata doki zana endanga shule 10 years daktari enda shule 7 years but you see people only see the success but mtu ananijua sasa wale watu huni defend utachikimsie kwa comments anasema niaje mimi najua Cairo akikujanga baza kuuza magari. Yaani wasio wakiendanga chachi zoenzi back in the day nilikuwa nashindanga baza. Nilikuwa naingianga Sunday baza ya Ngong Road ile yenye hiyo baza ni ile open door market ya kuuza magari. Bro nilikuwa naingianga 7. So unaona uki compound easy connections umekuwa ukimake, effort umekuwa ukimake, Mungu atakosaje kureward. So watu try to explain the success they see right now. Wana assume tu ni kitu short term. Na there's one thing mimi pia usema. Mimi washoshe hizi sustain lifestyle muishi. It cannot.
Kwa nini?
Juu, come to think about it. Watu wengi washo tunajua huo operate ya Nairobi, Dubai. Hawezi enda hizi mainchi kaki na US. Huwezi kuna piga busy according. Na unajua of course umeikuwa kwa rider FBI na unaenda unashindanga US a month. Kaju mimi kuna nimeendanga US hata napiga hiyo story a month. Trust me, you cannot do those things kama una nini. And then a lot of one thing people don't know. Conmen hawananga pesa. Now I'm talking about real proper money.
Yes.
Awananga.
Okay.
Especially at a international maybe, but a lot of conmen in Kenya awananga. There's as much as you will go. And it normally catches up with you. wengi wananga do utapata ndio wako na pesa ku set online kutafuta maji wagon za ku at times on a hire times wanaenda kwa club unaona wanasha mkono na pombe but si sustainable but one thing najua ina kwanga sustainable na unaweza piga hata generations and generations it's legit business mile foundation neka sahi mu Afrika kama ni kayankaro.com sasa tunapiga 150,000 users a month najua in the next one year or something tutakuwa tunapiga million users a month Do you think hata nikasema nataka kuuza hii kampuni ama kuleta investors on board? Do you think ndakosa pesa yangu fiti?
Yeah.
Yenye naweza reinvest na watoto wangu ama watoto wangu wako sekiti ya kukula. Hawatakosa.
Mm.
But if I was stealing money from people, by now ungekumenyona umse nilimpatia do.
Yeah.
Ndio nakimizana na DCI. Ndio tena niko wapi. So ikuangi pesa ya wizi inakuanga na limit pia. Kuna mali utafika, unenda kutoa kichwa, universe ina. Na kurudisha chini. But pesa umetengeneza legit enye ujibia mtu una create solutions ni pesa long term. Unaanga kina Musk, kina Zuckerberg. Msia kwa worth billions and billions of money. But yeye anaendelea kuishi tu maisha yake fiti. But Ashpapi alitusumbua for how long? Ashpapi alitesa Instagram miaka 3. Akakujua na makarao kaiko ndani. So that is always the story. Hi kwangi long term na mimi I always say at the one time ilifika mali nikaambia wase I'm willing to offer a million if you can prove nimeuzia mtu gari za accident because ujue hizi stories zao shinda zikichange at first ilikuwa Kero anapiga oshosh second wakasema Kero ni drug dealer
okay
yeah those are kulikuwa na hiyo scandal ya mini drug dealer
you deal in keys
yeah in, naingia huko Colombia kutafuta ma supplier that time ikakuwa nauzanga gari za accident but I can tell you for all these things accident hata ilikuwa lately January it was a very well crafted narrative but 3 months 4 months down the line I told people I'm willing to offer a person 1 million Kenya shillings if you can prove that kayankaro.com ilikuzia ama ilikuimportia gari accident nobody has ever come forward why cuz a lie will see a lie uongo stay kujua Twitter na lie a lie it excite watu for the initial time bro umsin drug dealer it sell more headlines kuliko Akairo is a god fearing businessman the drug dealer it sell more headlines unaona but the truth of the matter is within time ukweli kuja tu inajitokeza yenyewe watu bado wanaangalia na niaje aso na deliver magari almost every day ni hata kama ungekuwa wakora ingefanya nini of course ingejulikana hiyo time Kayankaro ilikuwa inapiga ngalete 30,000 users a month sasa hitu kwa 100,000 plus users a month so of course mtu akona akili atangalia oneniaje bethe hii kampuni tumone iki scale tumone iki atakiwa online tumone inende iki scale tumone wamongezea branch 3 so mse yenyewe hata kama angekuwa anafanya biashara illegal hakuna venye ataenda na pia mtu mjanja atajua ni moves gani na pull ukiona niko SA 1 month ukiona niko India napiga biz huko ukiona niko US mtu kwa biashara atajua ni nini ameenda kutafuta hizo inji. So there's always a way people can connect. But of course you can't stop people from talking.
Yeah, I wezi. Because uliteki kukuna time kulikuwa mpaka na Paul. Like, is Cairo a wash guy? I love 57%. Yes, 43%. No.
Yeah. But mina mbianga watu, bro, like, I think tuna need more exposure kama Kenyan youths.
Yeah.
Juile pesa. Mi watu sema mi nitajiri, but mi nakatanga, I say I'm not rich.
Yeah.
Because they are rich people. Even in this country, kuna wase bro, like they have such a lot of money.
Yeah.
But the moment unenda outside the world, unendezi mainchi, unenda kina Dubai, unapiga hata, hata hizo kina US tu. Bro, unona zile magari watu wanakimbiza. Unona ili maisha watu wanaishi. Ndiyo mi unipatia motivation, na jua niaje. Siezi rest. Juu Kenya wasufika mali, watu sana sana wa biashara. Unatesa kidogo unafeel sasa umekuwa bazoo but let me tell you there's so much money out there na the moment umeanza ku experience hiyo doya huko nje amuone what lengths of wealth people have out there it will never go into your health into how to judge mtu ni washosh juu utaelewa umse hata hakuna kitu there's way more money out there
because pia another interesting one ile nilisikia ni ati uko that confident kuzo unaosha pesa ya Kiarabu so na sasa hii pesa I think iko natoka Dubai cheki kitu kai so uko sure si Arabu fulani yule si ma Chinese cuz ati hash papi ni north ilikuwa north Koreans but yako ni ya Kiarabu ati kwanza uende I saw something close to kwanza uende Dubai alafu urudi kila kitu ilifunguka
not really okay you know something that would even be more viable I'm not saying it's the case
but
hata ileta msemeniaje ndione mindset kwenye mindset inaingilianga
Kwa
nini watu wanaona ngatu ni pesa uosho Why doesn't it occur to people that is kama umetaja Arabu nikakumbuka one thing. Do you know Arabs have so much money? Our G places are to invest.
Yeah.
Do you know that like those countries kina Saudi Arabia kama sasa na Saudi Arabia they are building wanafanya projects za $1 trillion. Unashanga juu say they make so much money from oil for instance Saudi Arabia.
Yeah.
They don't know where to invest this money. So why must it be that the money is being laundered? You know kuna banks in the Middle East that will invest money in you. Ndio utakuna lipa 1%.
Yeah, najuaga hiyo like Muslim loans eh.
In
so
loans,
like Islamic banks.
Islamic banks they watakupatia do but you're going to pay an interest of 1%. Now I've not gotten any money from the Middle East.
Yes.
Just ndio watu wasi speculate.
Yeah, yeah.
But I just want to show you the mindset that hata hiyo hata sasa nikaenda Middle East nipigwe loan ya 100 billion Kenya shillings or 50 billion Kenya shillings people will say anaoshea Waarabu do our reason from the fact that Waarabu ni place walikosa ya kuweka wealth yao wakaamua kuinvest kwa kampuni ya ujamaa and that's why it runs in the west. Hizi kampuni zote Facebook, Google, X nini all these companies are it's people who invest in these people. There are people who invest in Musk who make a bet on asemani aje I'm going to put all my life savings in Musk in Musk project. There are big banks. Kuna hizo ma bank kama Goldman Sachs nini nini they'll put money in somebody. So sio kwa nini wa Kenya assume ni lazima ikuwe ni kulaunda because laundering by its own right laundering is making illegal money legal through channeling it through a legit business then concealing the true source of the money. But investment is different because investment ni kama sahi as guyandcaro.com ni feel place nimefika now of course actually I'm actually headed to that point where I'll start to feel my vision is too big than the money I can access. So I need foreign partners to come and invest in this business and I'm willing to give out a share of my company to
them.
You see that is investment. So mimi hakuna Mwarabu amenipatia pesa but kama unajua Mwarabu anataka kuinvest mali if you know somebody wants to put money in an investment somewhere I have very many projects that we can do siwezi kata na siku yenye ndapewa hiyo do mimi hata I wouldn't mind kwenda Dubai na kusign your contract na nipigwe picha because it would be a win for Kenyan youths. So I'm not laundering money for anybody and so far as it stands whatever you see on kaiandcaro.com hiyo effort unaona hapo wacha niseme tu ni Mungu. Hapo kuna mtu anaweza sema an outsider anaweza sema akuje apart from ile support of family imenipatia my close family there's nobody out there who can come and say nilimpatia 500 billion ama nilimpatia 1 million that is nile pesa yenye Mungu amenipatia na sana sana hata my biggest support system has actually been my mom.
Okay. One last thing ikikam to story ni pia kuna time ulikuwa na trend alafu msaka uliza how many cars does this guy sell per month for him to fund this lifestyle. So sasa wasiona kuona kwa plane na uko economy uko business uko US leo uko Japan kesho. So wanauliza ni hizi ni ndai ngapi una kinda mpaka ifike yo level like unaweza support your lifestyle. You know that?
But I'll give you ndakupatia just a rough indication last year the combined value of cars that were moved through our systems za Kaiandcaro were worth around $500 million. In a month if you track how many cars we sell we are doing 30 40 50 in a month 60 cars. So ni rocket science gani kwa hapo? But you see watu wanakuanga juu kama hiyo time kwanza nilikuwa Jamaica. Omse alikuwa na try to insinuate that the margins on a car zinakuanga fixed. So alikuwa anasema lifestyle yake ifai kupita hii amount goes in a month the showroom should make 3 million. And that's the attitude a lot of people approach the business. Clever people who look at how I do business watakwambia mimi Kaiandcaro si dealership ya kawaida. We are actually building a platform. Building a platform means mimi si target unaonanga the way most showrooms unapatanga website yako na wako na gari 30 website iko na gari 30 ama gari 25. Sisi kwa showroom yetu there are probably 90 cars but our website has 2000 to 3000 cars.
Okay.
What does that tell you? That mimi attitude yangu na hii biashara is I'm building a platform. And when you build a platform, when you control a trade. Kama sasa ukasema kama sasa M-Pesa is a money transfer platform. That's why Safaricom makes so much money because there's so much money moving through their systems, which means they can leverage on the money moving through their systems to get funding, to get investment, to get all things. So if you look at my business from that perspective, a lot of things start to make sense. That sisi tuna create platform. Mimi si ile showroom. People think Kai and Karo, excuse me, tukimarket at Semangi, visit Kai and Karo Kiamburu, tunasemanga, visit kaiandkaro.com.
Okay.
Cause strength yetu ni nini? It's the digital virtual
space. Yes.
You may get? So that means, even in the near term future, kaiandkaro.com, as part of my vision, itakuwa a superstore. Yeah, anything that is car related.
Okay.
Cars are just the start. A time is coming utapata insurance hapo. A time is coming utapata mechanics wako wote hapo. A time is coming that you're going to get anything vehicle related, electric cars nini in that super platform. So which makes me wonder at that point what will they say? You come as everyone asema ni washosh. Mimi nafikiria sasa kwenye sasa ndenda nipate funding niseme tumerusha. We've channeled like 10 billion into this company. What are people going to say? You understand?
Yeah.
But it all boils down to what? The mindset. The societal expectations. Hesabu yenye mtu anakupigia. Mtu anakupigia hesabu ya mtu anakupigia hesabu yake local. Yeye anakupigia hesabu ya venye anajua showroom uraniwa. Yeye akupigia hesabu ya umse to make a chini by the tukastudy model yake. Tukastudy umse actually uza gari ngapi per month. People don't look at it from that perspective.
Yeah. Okay, now maybe sasa, see, maybe the other way would be around the same time ile wasali anza kuku enjoy ya wash was also the time ile kiasi ulikuwa na ile attitude ya you are not working hard enough.
Nageche.
Kama unaambia wasi they are not working hard enough. So jo msena work hard enough, you go like, hey, Buddha jo, I wake up every morning, I give it 100%. What I say maji, I'm not working hard enough. Lazima kuwe mse, who has it easy? I'm the easy way.
The thing is, I think not even working hard enough could probably be the wrong word to use. Eh?
Yes.
I think the proper term to use inafaa kuwa, kuna working hard na kuna working smart.
Yeah.
Kuna working hard na kuna, I'm going to repeat it like this. You can work very hard.
Yes.
Unaweza mkaleo ende kwari bro. Na upige mawe the whole day.
Yeah.
Na wambiwe ima umepiga hapa kilo moja iko koto, tanua 50 bob. Na umepiga kilo tano. So the whole day you've made 250 bob. Kuna mtu ataingia ofisi upper hill.
Yeah.
Akae hapo apige transaction, pig transaction, moja moja zake. Atengeneze hiyo siku 1 million. So ukiangalia from that perspective, utelewa why kwa nini mia times utaka kuingilia say from that perspective.
Because
I try to tell people that the world, una venye hii dunia internet na nini. Hii dunia by the ukisema by the you're not going to make, unajua time Afrika unaweza kaa hapo useme utapeleka CV to all the big time radio stations. Let me tell you something, you would work harder. You'd probably wake up at 4. Upige show. You'll sleep less hours, utafanya nini, but it would probably never translate to what you'd make sitting down here, making this good content, putting it on the internet. Now that is working smart. So that is what I try to keep telling people. I keep telling people, meacha system ya Kenya imeenda kwa imewa nini, imewa inetangwa aje, you've let the Kenyan system control how you think.
Yeah.
Umekubali kichwa yako ikuwe Kenyanized. Unajua market ya, na hata mimi nilikuwa nasuffer from the same problem. Until nika interact na some very super rich people, mindset yangu ikaanza kuchange. Nikaanza kurealize ni aje, that tunakuangana the power in our hands.
Yeah.
It's only that hatujai change mindset yetu. Na get. So times nikiambia wasio work harder is not necessarily leta kuwork harder ati kuamka mapema or anything. It's just working smart. Unaweza kuwa accountant. Now maybe you hate your current job.
Yeah.
But if you spend like 10,000 per month on adverts on Twitter, adverts on Facebook, uende ufungue kampuni ya 20,000, ukwange una offer consultancy, financial advisory services.
Yeah.
It's very different. Utasemanga, what do you do? I'm a financial consultant. What does he do as an accountant? Now, who seems more serious?
Yeah, okay.
It's the financial advisor. But take note, both of them are doing the same thing. But when you jamaa may package, the way I may present, the way anatafuta biashara yake, it changes everything. So that's one thing nutrition nikiambia. Because the history ya washo shilikuwa nafanyanga nikasirike sana na try cool. So nilikuwa shanga nikijuliza, watu. Funny they don't realize that you can actually make money legitly so freaking easy.
Yes.
Na that's when Wangaruto at times usema, watu wanabonyeza computer, dollars inatoka. People make fun of him, but people don't understand that the guy actually has a point. There are people who make 1 million plus every month, in Nairobi too. Very young people.
Yeah.
Na mtu atokangi kwa nyumba, na shindanga kwa laptop the whole day, doing jobs, doing what?
Yeah. Yeah.
Selling things online, unaget. So it all boils down to how you think, what your mindset is. Na nitu nilikuwa nimesema by then yaje, I'll try create a very positive story that the Kenyan youth can relate to na watu wajaribu kuchange. Because I believe, apart from just being a businessman, kuna ile mission Mungu anakuanga ameka juu yako, which is at times inafaa kuwa kuinspire watu, kukuwa good role model. Na kwenye watu si lazima ukuwe drug dealer, si lazima upige carding, si lazima ukuwe mizi. so that you make it big.
Okay.
Yeah.
Ha vile hiko nini tunza kuambia. Unza pepeta day mwana, unza cheza na kinembe 10 minutes. Moja ni working hard,
ingine ni working smart. Ni kweli. Na end result?
Yeah, kinembe ni itakupeleka pali. Itamfikisha yo 10 minutes. So alafu wacha turudi back to story zingine.
Yeah.
Hii story ya kuna majuzi nimecheki mwe post story ya wasi waliangushwa.
Yes.
So kwa nini uli feel ni kama like ulikuwa umebambika?
Kwa sababu mimi kama kuna watu bedhe nachukia.
Mm.
If there are people I hate.
Yes.
It's up ni mwizi ana shoot mtu akifanya unajua wazi
kazi yake.
Mtu mtu anachukua gani? Unajua mimi nimezaliwa ghetto bro. Na nilikuwa najuanga wezi wengi sana. But acha nikwambie kitu bro. Kuwa mtu ukienda kupiga shughuli yako,
yeah.
I like hapo sasa honestly, kuna watu wafai kuishi. Unajua sasa ni lazima kuwe na balance by the way.
Yeah.
Unaona venye mimi naona ngawa so human rights wakisema oh makarao na uwezi. Oh musema ngawa so human rights wanafaa pelekwe place kama Jozi.
Yes.
Say hivi.
Yes.
Ama wapelekwe place kama Brazil. Ama hizo maeneo kaa kina Haiti. Do you know where countries ufika level kama Haiti? Unasikia that madhegi wako na sasa fire artillery ngori hata kuliko polisi.
Yes.
Ni venye juu corruption system ya inchi ni so corrupted, people take advantage. Unajua system ya Kenya leo bro, nikitoa gana hapa ni kuibia na ni kushoot. Unajua nikipeleka koti kotiko ndapewa nini? Ndapewa initango ajenda dungo bail. Na the problem is asa udungo bail wanaendelea kufanya nini? Wanaendelea kuibia wasi. So mimi nakwanga a strong proposal of the fact that mwizi bedhi kifika unatumia gana unashoot msene unaua.
Yenye
pia wewe the solution inafaa kuwa the same. Juu unapatanga kuna wezi utasikia ndio lenda walipiga robbery. Maybe ilikuwa burglary, wakachomoka na do.
Yeah.
That's another case. But bro kushoot msee 4 million. Nasikia jamaa decide ajitoka usi.
Eh, ajatoka.
For 4 million. And then juwe ni mjinga unasanyio do unenda Mombasa kubai gari.
Yeah.
Like,
na makara wa Kenya waliwa trace haraka.
Hey bro, makara wa Kenya ni wabaya. Mi naambia ngawa see, makara wa Kenya are some of the most efficient cops.
Yeah.
Shida yao tu ni moja. Kama yuko interested na kukupata kama kitu haina enough motivation, they won't really pursue it. But makara wa Kenya wakikuweka kwa crosshairs, bro wendi mbali. So na feeling mimi to a certain extent ndio kutame crime.
Yeah.
At times ni lazima vijana wakangwe by the way.
Yeah,
otherwise
yeah.
ukiacha vijana wajiongeni aje, tuweza chukua mtoto twende mahali tu shoot msee tuchukue do.
Yeah.
Bro in Nairobi ezikalika.
Mm.
So ni lazima kukuwe na that sort of watu wajiongeni aje. Ndio unaweza iba unaweza snatch simu ya mtu sawa. Juu pia crime easy shot but place yenye unaua mtu ukienda kufanya crime yako lazima pia ujue ni aje that once you cross that line gavita deal na wewe.
So hii karawa isili una feel aje juu yake cause yana najua jo kuna time nilikuwa na operate from Isich na Isich was so safe that haiku inajalisho kuna tembea unaona wasa wameshikilia ma iPhone wasa wameshikilia ma Samsung yote ikuwa ma S22 kuenda chini na zilikuwa safe but after home say astopio alikuwa naitwa nani Rashid Ahmed Rashid after akuwe charged sasa hizi ndio crime imerudi sili
ni ukweli but hoja pia kuna faa kuwa shida na kuangani moja na story ya
extrajudicial
killings. Kuna faa kuwa na mechanism. Now this mostly applies kama mimi ningekuwa police maker wa gava stories za security. My approach would be kuna faa kuwa na a very good mechanism. Juu pia these cops ukiwacha wakuwe very very rogue.
Yes.
Now you bring another problem.
Place
yote kuna kwanga hata ukiangalia most jumi muso masoma sana.
Yeah.
Ukiangalia in places where gava inapewa ngo freedom, upata gava ina uwa madissident sana.
Yeah.
Those policemen who kill the dissidents and every end up doing worse crimes than even the dissidents wenye walikuwa nakimbiza. So ni lazima kukuwe na some sort of nini
balance.
Some sort of balance. Na mimi naona hii balance inafaa kutoka within government itself. Government inafaa kuwa na profile wezi. Tunajua ni aje, the moment tunajua umse ni mwizi, umse ni mwizi ni banga vibeti, saa, we'll try put them through the system.
Yes.
But the moment tunafika that mtu bedhe alienda na akashoot mse ama akadunga mtu kiswe, now this person has to be eliminated. Na hiyo elimination, ifai kuachiwa pia ati ni makarao kwa ground wanafanya nini, it should be, kunafaa kuwa na system. Where governor ina decide ni aje, umse ndiyo ni mkora, amekuwa kimadamada watu, we are going to take this person out. But there are very good systems in place. Kuna mtu mali ya Rambe House ame approve yo kitu. We are able to know ni makaro fulani wanafaa kufanya yo job. Na itafanyo hivi na hivi. Na ni kitu imekuwa sanctioned.
Yeah.
una get kuzujue one of the responsibility ya gava ni ku protect it's to protect kwa sababu otherwise hata so watera bethe bro asu kusema utaweka kwa through the system bro trust me system ya Kenya ni too lenient una get so mimi na feel much as kunizo stories zao makara wanachuana jipatianga hiyo authority it should be controlled because the biggest problem hata ukiuliza hata ukiongelesha watu wengi kwa gava atakwambia polisi pia wakipewa that authority yani wako
nini what I misuse
sasa itakwanganiaje uko na beef mimi niko na beef na Mwafrika na jua naweza lipa makarao ndio afanye nini ndio afanye hiyo job una get by the moment hii kitu ni control like hawezi sisi wa profile tunajua mwizi fulani tunajua ni banga vibeti tunajua tunajua alipata gun kumbe walibia karao akamshoot akachukua gun yake now it's the government that decides by government nasema kuna a special division hata maybe within police that says mtu amecross a certain threshold.
Yes.
Now we have to make it through the court system. Ooh, you have to deal with him. Juu amekuwa sasa this is now a threat.
Yeah.
Unaweza hata kama ataenda uliwe itasemekananga ati ilikuanga like ilikuanga ati ni msia li decide kumua pana. Ni kitu gava ilikaa chini ika agree wakaona ni aje msia kwa hivi na hivi and they decided to eliminate him.
Yeah.
Na ukiangalizi gava kama places kama US that's how they do their thing. Because kama US unajua of course wakaona hizi amzao kina CIA nini nini. If they decide that they're going to take you out Hata drone strike, unasikianga US imetoa report. Imesema tulitarget terrorist flani, alikuwa na drive gari place flani. Na ni mimi, hata prezo anasema ni mimi ndio nilipeana instruction afanye nini, amadwe. So that tells you that, much as kuna watu along the chain, hakuna mtu wata misuse your authority. But the moment mnacha tu karao tu wanadeza decide kwa at the police station level ni aje, or even at the unit level, wacha tuwe umse, Now hapo kuna hapo ndo utaanza kusikia kuna stories za vijana innocent aliuliwa ama alipatikana kwa crossfire. So inafaa kuwa very controlled.
Alafu pia I think nilisikia place ukisema like the last time ulimagiwa ilikuwa gashie.
Mimi nilimagiwa kwa gari. Nilikuwa nimesimama kwa stage. Maboy flani wakakujanga hapo. Kaniambia ni agent saidia na simu nipigie anko. So sio alikuwa anafikiria mimi ni blainer but nikamwambia mimi sikupei simu.
Jamaka
kam. Akatry kuigrab juu nilikuwa nimeshikilia kwa mkono. Nikarudi nyuma nikamgonga ngumi. Alikuwa na boy mwingine akapinduka akanigonga ngumi pia hapa hivi but nikatoroka.
So
that was the only time in my life in Mike wa Magda.
Okay. Kusi story yako ya ngumi imenikumbusha kuna there's a very disturbing video niliwatch jana. I didn't go into it. But I remember seeing sijuko leo na kuna boy alikuwa amechapwa nini hapa nyuma.
Only take ni panga au something.
Nilikuwa try kumkata kichwa.
Bro hii inakaa ilikuwa horrific
ulicheke ule
sijui alikuwa alleged akona demu ya mse
hiyo ni kitu nashindwa tu buda wewe unajua saizi wewe ni young bado uko in your 20s
yes
kwa nini mnafaitia mademu hivi tu
hiyo ni ujinga unajua I think kuna age mtu anakuanga you basically allowed kukua overly emotional about women hata mimi kuna age nilikuanga hivyo but I think with time na experience na maisha inakufungulia other things unaacha kuwa wacha tu tuite tu ni kuwa dick being dick driven unageti yani ni sex kucontrol tu unajua inakuanga sana na vijana kutoka 18 hadi 25 kama unaona hiyo story Twitter
yeah.
Imenye kabla ni baso jora niko na dem nini wewe unakambeni aje udem alikunyima so uko like unajua unajua umeenda maybe umepiga picha sema udem so unauliza mzee bro like ukiona tu mwanamke uno nanga tu kulana una get na hiyo attitude ni mbaya juu sasa inafanyanga inaweza fanya rape dem number 1 number 2 itakufanya ukue too overly emotional na vitu zina involve wanawake so utaenda kukill mtu utaenda kupigana na mtu juu ya mwanamke by the moment unafika a certain age of maturity na unaacha kwa kama sasa hii mi sex ni driving to be very honest
example
ifikanga mali in life vitu zinanikula kichwa sex is the least of my problems una get so the moment unafika hiyo age namba one unaweza settle unaweza pata wife unaweza relax the second thing mimi kuna vitu siwezi do mimi siwezi mimi nikapata like unakatia kademi yangu hata unyesha DM zake unaona niaje wasio na hit DM zake hapo nini but mimi siwezi chukua simu ni text tu
yeah niko hapo mazi
Yeah. So mimi siwezi nachukua simu niaze wewe kwenda mimi anda deal na wewe mbaya sana wewe ujinga siwezi juu cause maturity imekufunza niaje
text
Damn number 1. Damn number 1 hukana ule msana nataka kana. Damn kaa kwa loyal kwako. Hata mtu akuje hapo umembea tamba. Unajua mademo anakuanga very emotional. Mademo atumiangi logic. Mademo maangalia anasema mademo mara mingi ni so sikianga dem alicheat msi billionaire. akona afya na driver. Kwa nini hiyo driver ndo alikuwa anamsikiza, anampea attention. Wewe vitu vetu bilionea na analizi ni vitu za ujinga, but kwa dem it's, but so the moment unaanza ku realize hizi vitu. Now you jinga kupigania dem inaisha. Mimi sasa siwezi pigania dem to be honest.
Yeah.
The least I do is defend my woman. Ukuja kupiga dem yangu, now hapo sasa common sense ina dictate lazima nipigane.
Yes.
But mimi siwezi na mali kupata una flat na dem yangu ati nikupige zi. The least I can kwambia tu niaje, like hata status yangu as a man ini allow nijihusishe na vitu kaizo. Inabidi tu nachorea. Sema niaje hiyo kitu hapana.
Yeah, unapata dem yako anakatiwa na mbwa badala ya business class tuingie Embassava.
Yeah.
Alafu anaamua kufuata Embassava, huyo ni fight.
So utamfanyia nini?
Yeah, kuzi yeye ndiye amemakeo decision.
Na kunubi anaitango Delo, alikuanga convict. Anasema alikuanga unamjua Delo.
Delo kwa sababu Delo.
The other Delo. Boyu zangu sana. Delo kwa time alikuwa anasemanga that kitu kwa wanaume jela sana ni stories za madem.
Yeah, emotions.
Emotions. Eh? Oh, so mtu alipiga panga, hiyo ni attempted murder. Ama tuseme tu msee bahati mbaya huyo jamaa genye. Now what happens? Bro, unarushwa ndani.
Kusipia au sikuwa na wakiwa serious. Sasa kuna mpeleka hosi. There was like there's a whole chunk of.
Niliona hiyo kitu bana. Hata nikashangaa kwa ni the human body. Nilikaa hivi bro, nikashangaa kwa ni human body na wewe umetengenezwa na nini? Juu msee venye alikuwa amekatwa bro, ni serious.
I hope he made it.
Ungepeleka ho si jo mi haikuwa na nimekia sense. Ushaangalia kitu, mimi niliangalia for like less than a minute.
Eh.
Alafu nikiona nikasema, "Eh, buda jo simuende ho si jo."
Lakini mzigo gani madokio yamegoma?
Yeah?
Madokio yamegoma. Na acha nikwambie kitu.
Yenyewe madokio yamegoma.
Do you know uko more likely ukiwa pia kama una do sana ndio uko more likely kujipata kwa ngurika hizo.
Yeah, yeah.
Kuna kitu niliona ng'a Instagram ilikuwa inasema watu who start mab vita kwa club. Si wasa wako na do. Jumsi yako na do ato na vita seme, hey, bro. Range Rover wangu yuko pale miwata.
Yeah. Giza pigota na mawe.
Kesho na faku fly out.
Yeah, kesho bro, action yuko na flight. But ule msi yako na nothing to lose ndo ule tavita.
Yeah. I think hata nene, mwe penda kuenjoy sana na Ian. There's a Luo saying, na kuanga jakuozo oye thao. Aliye shooter mekubali vita.
Yes.
Na saa zingine shooter does not literally mean you kushuta. Ni life inaweza kuwa imekutandika. Kama kunukia, mpaka umekubali vita.
Yes,
cuz
yes,
you have nothing to lose.
Yes.
I think ana 50 cent majuzu mechiki controversy yake na Mac Mill.
Yes, yes.
Kuna kama mseka anaitwa Stevie J, yule alikuwa accused ati yuko kwa moja hizo tapes za P Diddy. Huyo boy instead of aseme he's not guilty, anaambia 50 kuja tupigane.
kwa sababu maturity na hiyo pia hata 50 cent isn't a waste time naye.
Yeah.
He stands to lose more, ni mtu wa biashara na vya vitu zake.
Yeah, usikiza garap cuz ya Jay-Z moja kali wa gani, if I shoot you I'm brainless, if you shoot me you're famous. Ajio
goza, if I shoot you
I'm brainless,
if I shoot
but
you
but if you shoot me you're famous.
You're famous. Yeah,
but the difference, like you have more to lose.
Yes,
that's what
yes,
you give. Like if you have more to lose kuna
upenanga Jay-Z kuna ngome ngapi usema I tried to teach niggas how to be kings,
yeah,
but all they wanted to be were soldiers.
Yeah. Oh, okay.
Yo kitu resonate na mimi sana. Like naangalianga bedhe na sema yenyewe true. Come to think about it. Yeah. Like wase msiamezoea mindset fulani ya kuishi. Hata ujaribu kumwonyesha the finer things in life, haita relate.
Yeah.
Na that's unaambi wangu kae ni kijana na una watch kwa 18-19. Pata kazi hama mtaa. Ondokeo rendi. Si tu unawachukia.
Yeah.
But you say they will never view you for who you are. The stress za kwanga tu zile za kawaida, umetoka job tunde tukawachi futa nini. And you're more likely to find yourself in trouble. By the moment umejeso, leo tumesema niaje. Kamshande kamingia. Saina ishungoro, wacha nende nchukue single raka. You're more likely to progress a raka in life. Juu, utakonga unajimekia ma decision kivyako. Watu kiwa mta utakonga ambuwa niaje, we bro, wacha za ovyo.
Yeah.
Si tulietu hapa, unaenda wapi. We katu, unaget, utai grow.
Excuse kuna utiaje.
Excuse kuna utia. Excuse unaringa.
But
unajua wewe uringi nini tu? Sako lili change tu. Na lazima times unakubali wewe sako lili change. Hata kunaambia wale maboys wenyewe walikuwa na rolling lets hata na nani. Sema hata rao, siku alikuwa anga kijana. Siku sasa excuse ni politician big time. Wafikiria maboy wake walinyokunga nao kampo u roll nao. Most likely hapana. Maybe alipatanga rende ingine.
Yeah.
Siku zote utampata, maybe utampata na president au nchi fulani nini juu. Status pia inafaiende na new connections.
Yeah, cause kuna kwa gana yu kwa outgrow your friends. Waso usama go me sell out, basi ku sell out.
So
sometimes
sell out
you have to look out for yourself.
Every man for himself.
Yeah, I think you know, like one of the realizations, ile mseo realize nini. Na we ulikamaje ku get like mindset kaa yu, cause hata outgrow madem mapema hivyo, cause mimi sidanganyagi watu, mimi nilikuwa zile za kutafuta nyese jo mpaka mid 30s. Po mid 30s ndio nikasema sasa nimezeeka, acha niachane na hii kitu.
Me think nilianza maisha mapema zile vitu watu wengi hupitia kwa 25, nilipitia nikiwa 18 juu nilimaliza high school kama nimeingia job.
Yeah.
Unajua nilikam ku discover high school na campo tofauti ni that mmoja yako na ID na yako na more freedom.
Yes.
Watu kiangalia zile decision watu wengi make pia akiwa campus na kuanga dump nyingi. But at the moment unatoka high school unajiingiza job bro. So hiyo ukiwa job sasa kwa colleagues niwasekaa wewe.
Yeah.
Niwasekwa kwa ma 30 bro. So inabidi
yeah.
like
yeah.
Hey, okay watasema nguko na utoi. But over time ukikana say 1 year mindset yeah. yako ita change. Utaanza kusikia mseni aje mimi hata bedhara nimekuwa nilikichukua change keja fulani nimebuy vitu za 300k. Ko like bro vitu za 300k wa. Nikamwambia yeah. no, it's not a big deal, hata kitchen yangu nilitoa vitu China. Ko like okay. So now nimeanza kuintroduce to a new sort of living. Mimi madem nilichase kutoka 18 hadi 25 by then mimi nilisumbua sana. But then nafikanga mahali unaanza ku outgrow hizi vitu. Na uta outgrow hizi vitu mimi kwanza mimi credit sana nive nilianza kuwa mtu wa kanisa.
Yeah.
Na si kwa mtu wa kanisa pase, kwa mtu wa Mungu, na get.
Yeah.
Venye nilianza kurealize ni aje, hii lifestyle haini lead. As in, there's nothing it's adding on me. Na kwa tia very key example, eh. Maza hii, ukiwa msawa madame, leo kule udame, kesho kule udame. Next week kukwana tena dame mwingine, first of all, do yako inaenda.
Yeah.
Na get. So, kama ulikuwa umesema, uta allocate do X amount kufanya project flani, hiyo do hakuna. So, ina manisha life yako itakuanga hapo. Another thing watu wajai realize, soul ties. Kuna madem bro wako na maswara. Kuna madem utadate. Kuna dem bro utadate ama utakula.
Red thighs.
Mambo zako zinaanza kwenda south. Mimi ni experience hiyo kitu. Ile like kuna jambia ni aje. Acha ndate. Then ukimdate every time na date vitu zuendanga south.
Yeah.
Do nakam kurealize ni aje. Hizi vitu ni spiritual. Kuna energy fulani unaalau kwa life yako. Vitu zako zinaanza kufanya nini? Vitu zako zinaanza kwenda south.
Yeah.
This game sana sema nilipeleka udem road trip. Gari yangu ikapata engine no kinungi. Nikarudisha hata nikashindwa kuifix kabidi nimeuza. At times unafikiria tu ni random, but ukidig na ukikuwa mtu spiritual na kujenga kuelewa ni aje. Watu ubeba energies. Ujisikia tu kuna msana kwambia. Kuna mtu kwambia mimi sipendi kuanga utumse. Hii unikatia.
Yeah.
Unaweza fikiria maybe ni emotion zako, but ndo maybe yeye ndiye anakuangana na jimbaya, ndio energy ikikuja kwako inafanya nini, mnaanza tu kurepel. So kuna kuangana that element. So mimi venye nilianza maisha mapema, nikameka a lot of mistakes 18 19 20 22. By the time 23 kuje niluzi kampuni nyingine, hiyo kampuni jili ni hard pia. Ilibidi nijite mkutano nijireassess.
Yeah.
Na sasa kutoka hiyo point naangalianga na look back kutoka losing that company was the best thing ili ni happen in life.
Yeah.
Really changed perspective yangu yote completely. Nikaanza saa vitu mingi as they don't really excite me. Madem, saa madem wako nini but hawaku excite. Uko like niaje hizi vitu at the end of the day ndazifanya but hazitanipea satisfaction.
Yeah.
Najua kitanipatia satisfaction. Kasa inajua zile project nataka kupiga hii mwaka, hizo vitu zikimaliza zinanipatia satisfaction. Zinanipatia morale ya kuamka every single day. Kesho najua niaje Mwafrika.
Yeah.
Leo siwezi enda sherehe nikikuje kwa hao 5 a.m. na kadem.
Yeah.
Tuanze nianze katafutia Uber 11 12. Juu najua niaje 7 8 niko na meeting na investor fulani.
Yeah.
Ama 9 maybe nafaa kwenda kuona nani bazu fulani una get. Si nafanya unaacha kuwa mjinga. Unakuwa grounded vifiti sana.
Afu kuna kitu umesema very interesting. Mimi usemaga in different words. Wewe umesema that hakuna difference ya watu wa kusiku na wasi wengi wale wako kampo.
Yes, yes.
Me on my other side niko na compare na states. Nasema the average American kid will start earning at 16.
Yes.
Start learning about money at 16.
Yes.
The average Kenyan starts learning about money at 24.
Yes.
After kampo.
Yeah. Ajoyo. Yes.
By kampo kole, kuna hii time you're an adult but you're being treated like a child.
Hii neyo ni mbaya sana. It's a bad thing.
So, by the time unalan juya do, it's too late because at 24, buda, unafaa kuwausha elewa everything too.
At 16, unafaa kukiji. Unajua US, watu ujipelekea. But unajua system ya US ni kwa nini kuhivo? It's a proper capitalist system.
Yeah.
Proper capitalist system bro inamaanisha hata mzazi kukuweka kwa nyumba bro it's a lot of money, ni do mob. Mimi zile time naendanga US bro inafikanga mali na wishinda rudi Kenya saa ngapi. Juu naenda airport coffee unaambiwa coffee ni $10.
Yeah.
Time unapiga time nilikuwa US jan dollar ilikuwa 165. No coffee ya $10 hiyo ni 1650. Ongeza ban donut mbili hapo bro.
Yeah.
Bili yako imefika 3400. Una cheese. Bro una cheese. So imagine unarezi ya mtoi huko.
Mm.
Itabidi the moment umtoto amejua, amejua, as in cause the capitalist system, it takes such a huge burden.
Yeah.
Bro, itabidi umtoi the moment anafika age flani 14, 15.
Mm.
Jibaiye gari, juko public transport system yao si fiti.
Mm.
Jieke gari yako mafuta na juu. Hii system ni highly rewarding pia.
Yeah.
Hakuna wasi wengi wako idle. So hizi jobs za kuflip burgers na nini, for the longest time US up until now wenye kumekuwa na migrants wengi, hizo majobo zimekuangaza watu. Hii mtu yana kam, ana flip mabaga, akitoka chuo, si huko anatoka chuo 4, ana flip burgers hadi 10, anaenda mtaa.
Ama na wipe tables, ne? Working at the diner.
Mtu anaenda kwa diners, ana work tables, anafanya nini hizi nini hizi vitu, ana nini. Wajara mi nilianzanga hivo, umisi nakwambia nilipanga job ya bakery, this guy, pia holidays alikuwa ngana ni alao niende hapo ni chill kwa naambia sky home na mamako kuja tukufanya errand boy.
Yeah.
Mimi sikuelewa sikuwa I get. Sasa hivi naangalianga nasema umsel nilianza kunifunza responsibility mapema.
Mm.
Juno ni hiyo kutumatumwa unaamboenda hapa nini unakuja unaenda home umechoka. Maboyo mtao kienda kusumbua wasichana katiana nini nini.
Yeah.
Wewe ulienda job. Ulienda umeshinda kwa bakery bro. So ndio kwa mimi na kwa ngana hiyo skill ya kubake. Najiunga hata kika push come to shove.
Yeah.
Yale wanaambia demu yangu we push come to shove mimi naweza fungua restaurant by the way.
Yeah.
At the end of the day ulijifunza kupika, ukajifunza kubake and from an early age ukajua watu struggle ya do.
Mm.
But mtoto umeishi kwa nyumba mamako.
Yeah.
At 18, 19, 20, 23 mnasumbua na Netflix.
Mm.
But why does it work like that in Kenya? Jupia system ya Kenya, mimi naona ngoto wakisema huko wakisema cost of living is expensive.
Yeah.
Bro ni uongo.
Mm.
Kenya is a cheap place kufanya operations zako.
Mm.
Watu niliza kwa nini uwezi ishi majuu? Bro, juu mimi najua Kenya, ile pesa naweza tengeneza Kenya. Much as pesa na mix hii naweza sustain majuu.
Mm.
Kenya sta struggle.
Yeah, yeah.
Kenya at least najua niko maisha kuni easy, si expensive sana. Coffee na by US, ninge by US 1500, ndaingia Java nishike coffee ya 3 so.
Yeah.
But ona quality ni the same standard, ni the same setting, hata ni better Kenya na weather ni fiti.
Yes, yes.
So ona hii system ya huku ina kumold in such a way unakuwa, umezoea kuexpect vitu. Museveni ya maisha mewe kitu.
Mm.
Museveni once said that Waganda wanakuanga na shida, juu chakula is in plenty.
Mm.
And I support the guy. UG bro is a very fertile place. So I said juu chakula hiko, hawata kuwa very entrepreneurial. Because uneza chilu bangaize, but juu the land produces so much food.
Yeah.
You really don't need to put too much effort to survive.
Because
basics are human survival. So ni shelter na food na yene likuanga na water. Mekuanga nini.
Avulo mesema UG is a very fertile place.
Yeah.
Hakuna shida dishi. Kumbusha jo majuzi jo kuna msame pikiwa deki. Uliona jo?
Ami pikiwa deki?
Yeah. Ya ukwana? Msali saviwa deki jo UG.
Deki ya nini?
Si amsee.
A human hack.
Yeah, jo kuna msali kwa mefrai waka deki. Jo kaka kwa dishi. Kashikilia jo na fork hivi.
Shit.
Yeah, so.
Extra spicy.
It's a very fertile place.
Yeah, yeah. Your place. Ay, bro, your place is green. Kuna nyashanga almost every day.
Yeah,
sweet sana.
Alafu pia hiyo nini, story yako imenikumbusha. Kuna kitu moja ile nimeanza kuisema. This is like my philosophy that I've had for less than 2 weeks.
Yeah.
But nimeanza kuambia wase, msikubali kuwa addressed as youth. Mekam kuna ni kama in Kenya, the youth are whatever, like they're treated like children.
Yes.
This is the reason why.
Mm-hmm.
Like, mse kama Sakaja, for example, alingia za youthful governor.
Mm.
Na ukiwa na njaro mob za Sakaja, nizo wakienda picha na piga, ngumi ni mbwekse, ana drive akiwa kwa ndai, akicheza hip-hop, ana dunini tena, ana post vitu TikTok atiko kwa, ana uliza wase filter. Unajua wewe, at college za kuwa at 18,
yes.
At 19, mse politician akipost picha yake na filter huko na feel kama it's impressive.
No, it's impressive, yeah.
You're thinking as an adult.
Yes,
you have bills
yes.
to pay,
yeah.
You have what you have got.
Yeah.
So do you feel like the youth narrative needs to end? Because usha travel pia, na usha ona, I don't know if I'm wrong, and nemuse iko states and is any correct, but sifikiri nisha isikiaga Trump akisema I'm going to do this for the youth. Inakuwaga I'm going to do this, I'm going to create jobs. Najua, my youth wako anda hiyo, older people are going to, I'm going to create jobs, I'm going to fight immigration, I'm going to, we are going to create studios for the youth, we are going to build more stadiums for the youth, because I feel like when you treat people like that, ukiambia my youth, all they need is talent, it's like you're treating them like children.
Unajua kwanza society za majua azitambuangi age.
Yeah.
Najua mdakwambia azitambuangi age, juu hatu ukienda places kama workforce ya US,
yeah.
Places mingu unapatanga hata mabudo wa miaka 60 bro, jama napiga job yake, unenda kadaini unapata waiter ni mama wa miaka 65, na yako job by the way,
70
yako kazi yani, unaget, na that's your system yuko itambui yani, mtu wa miaka 16, mtu wa miaka 65, bro yuko kazi, both of you, system ili decide niaje nyinyi ni workforce.
Yeah.
But unajua Kenya, acha nikwambie shida nini. Hawa wazazi wetu junior ya politicians wengi ni age. Most of them are old enough to be my
yeah.
father
yeah.
or my mother.
Wao
tu beba na hiyo utoi. That's actually true.
Yeah.
That's one of vitu nani next. Na kama Sakaja ukimuuliza legacy yako kwa mayouth wa Nairobi, atakwambia maybe sijui na first sijui. Kuzie kwa I think kwa kichwa yake ama venye anajua. Na pia wezi blame.
Yeah.
Juu politicians who try to morph. Unajua politicians ni kama shape-shifting creatures.
Ni kama
maji. Maji ukiweka kwa hii ni tumbler, itachukua shape ya hii tumbler. But ukiweka kwa tumbler ya triangle, itachukua shape ya triangle.
Yeah.
Na at times muji comfort na jambia. Sifai hata complain sana juu ya leadership ya inchi. Juu pia watu wenye wako kwa inchi watu wanavotingi, wanakubalingi kubeba ujinga hivyo.
Yeah.
Msi hata auction vote yake for so mbili.
Yeah.
Mzee atenda campaign asemeniaje mimi siwezi vote ya huyu jamaa jua kunichota aso.
Yeah, kuchota.
So politician anaingianga kwa kiti akijuaje nililipa. So yeye guilt conscience yake ni kena mwambie niaje nikichukua pesa sasa hii pesa imelipo taxes
naweza
si bro CB si niliwalipa na recover cost yangu ya campaign. So naona pia ni lazima narrative change. My youth lazima wakue, lazima as youth ni lazima tukue na voices as nasema niaje. Ishit mnafanya bidhi sifiti. Na lazima tuputa wazazi wetu to task. Na that's why mupenda Twitter. Tunanga Twitter, sisi bidhi tuogopangi. Sisi tunaekanga nini, tunaekanga hawa say to task.
Yeah, yeah.
You know, na tuogopi, na mi bidhi hato kinyua, sauta niwa then what?
Yeah,
you're going
yeah.
to kill all the youth of this country. So,
yeah.
ni mzuri that ni sisi ndio tunafaa kujichangia that narrative. Tunafaa kusema niaje, sisi story tuna mafilter za TikTok na nini. Tuneza run mabiashara. Tuneza pewa key dockets kwa serikali. Na pia tuneza kwa policy makers kwa inchi. Si lazima ikuwe ni wazae. Na uje kwanza venye inchi inaende kichange. Hata zile policies wazae wanaeka at times. Hazitusaidi bethe, to be very honest. Juu hawaezi kurelate na. Wanashindo kurelate na sisi. But ndiyo tufike that point, we also need to show our maturity as youths.
Yeah.
And that's why on my end, I feel very bad. Mtu kasa kaja kendo kwa tumes. Why? Because anonyesha wazae ni aje. Youth wa inchi hawezi trustiwa na leadership, which is true.
Yeah.
That is the narrative now he sold. Mizani kuna mzazi bedhe ya kona akili anezenda avutie Sakaja tena. Jota sema umu sisi tulimpia kiti.
Yeah.
All used to do alikuanga nini za TikTok. Because already amesha fanya nini, anaribia many youths would have gone into leadership positions. Because people always argue and say, mlisema mnataka youths, tumkape umu se kiti.
Yes.
What has he done? You know, yeah.
Yeah, amefanya mka dance, mka do like the new.
Menda amefanya challenge, ndio, me dance hapo, nini.
Hey, but sasa nini, KOT wali change wakakua KOX, yana naitanga COX. Wana sama these COX are very important hapa Kenya?
No, COX are very important, eh. Kwa hino nanga COX who represent a certain, unajua kitu unifresha na COX, na X as a platform,
yes.
is the fact that wezi control. Unajua Facebook who control narrative? ID na Facebook control narrative because nimesema mara moja before zinakuanga liberal owned
yes.
organizations. Mwenye ex jamaa anaitwa Elon Musk.
Yeah.
Elon Musk ni first of all is a champion of free speech.
Mm.
So if you go to nini nitangaje website ukienda nini
Twitter ex
who attack any segment of the population nobody is going to judge you.
Yeah.
But there are platforms where you might speak for instance badly about the LGBTQ society and you'll get banned.
Yeah.
I'm not saying I'm against them but I'm just saying that there are platforms where you might talk about them and get suspended. But Twitter is the last remaining platform where you can say anything you want. Twitter naonanga watu naonanga watu wanatukana nanga like hata a politician kuna politician alipost mzee akakuote umbwa and it was like bro hata mna chills ilikuwa zile like
wow najua najua
like mimi sio kupangi but honestly mimi kuna vitu sasa niambia wapata mzee kapo lokimani bro ameandika story yani uko like mzee atakujua na madisi hata jurumi kijana kijana kwa nini fala aje jurumi but then again ikakuja kudiscover ni it's because the owner of that platform ali ame make in such a way that mtu yote anaweza posti chochote anataka. Na sasa kwanza Elon wako na beef kubwa na gava Brazil.
Yeah.
Kozi amekata yamesema yeye hizi moderator ti content ifurahishe gava. Hizi.
Oh Brazil kamenuka.
Eh Brazil kamenuka wamepelekana mbio sana na Elon. Hata walikuwa wanasema wataka kushika staff wote wa Twitter wa ex Brazil. Wamepelekana mbio sana na Elon. Cause Elon is very steadfast that look I'm not going to change the rules to you know to appease a certain government narrative.
Yeah.
If someone has not violated Twitter policy the government cannot come with its own policies to to moderate our site.
Yeah.
Our site works on the principles of free speech.
Mm.
Yes. So Twitter is the last remaining platform. And you know as I say much in unataka na hakuna mtu atakunyang'anya account. Facebook account itaenda.
Yeah, na true,
mimi ni Facebook nimeambia msee wewe ni mnono and fat. Bro account ikaenda, ikaenda sina loss kukata tu. Niambia you violated our community guidelines. Uli hurt feelings zake. Wewe ni mtu mbaya.
Yeah.
Twitter unaitango umbwa na hakuna mtu anajali.
Eh, yeah, mtu anaitwa tu Bosco Rosario.
Yeah,
nini, one of the things you make me notice juu yako uko na like very interested in world politics.
Yes, yes.
So when imse tuzabonga juu ya US, tuzabonga juu ya Brazil.
Yes, yeah.
Hiyo interest ilitoka wapi? Hata nicheki majuzi kwa mebonga juu ya wacha niite nini mashariki ya katikati. Wacha tu si unajua hapa hii platform tuko anaweza tulikujia. So unajua wale wase mashariki ya katikati na kizungu si unajua. Ile area ile. Ile area kumenuka kabisa ya Waarabu na
huko juu.
Yeah,
niko naongea. Yeah.
So kwa nini uko interested na world politics? Because the youth your age according to Sakaja unafaa kuona dance pale.
Na nafaa kwa pale TikTok ni kuapigia ma challenges. I think ni from an early age. Ujami by the time nifike 14, nilikuwa nimesoma vitabu tatu za world history.
Yeah.
First page to last page.
Yeah.
So mimi naelewa historia ya dunia fiti sana. Naelewa historia, you know, jamaa kina hizo ma dynasties za China.
Yeah.
Naelewa stories za Middle East hata kabla hata wasoma Bible as in kabla the Israelites jo story yao. Kulikuwa na hizi tribes zilikuwa anga huko wa Babylonians nani.
Yeah.
The Greeks. So hizi vitu mimi zimeshi kunifascinate. Mimi nimekuwa student wa history for a very long time, una get?
Yes.
So mimi nikiangalia world politics, unajua watu wengi wanaangalia world politics na emotions. US ndo wale wabaya. Kuna mtu mbaya. Unajua mimi nikiangalia world history nasema chenye US iko saa hii, Brito ilikuwa anga hivyo before 1945.
Yes.
No, watu wakusema ni aje, Russia haijaishi ndo vita yote, but mina jumi nilisoma history, before Russia kulikuanga na ile babayo kunitango USSR, unaget? So by the fact that nimesoma history sana, nelewa story za, you know, geopolitics vizuri, na pia kutravel widely, kama sayi nilikuwa juzi nilikuwa India. So when nilikuwa India, nilitaka kuelewa beef ya India na Pakistan ilitokea wapi. So kama in such a case, mi nita dig deep. Na nitaongelesha wasoa kuhu kunona. So yu kutravel, kutaka kulan, niki huko bado nilienda ma museum katha. So inakupatanga before you know it, unapata interest in world politics. Because now you're not viewing it as a pedestrian. Mwajwa mtu wakisikia vita sijui ya watu huko mashariki, huko umesema huko nini. Akiendelea kulimana na vita zao, mtu ataiangalia from a very top perspective. But mtu anaelewa shida inatokea wapi, what governments have done in many years before, zile vitu magava za dunia zimekuwa zikifanya. You're able to understand politics from a very different angle. So mimi nikitu nakuanga interested nao sana, like naona ngekiwa tu fascinating, because politics na history ni very interesting. History ibadilikangi. The players, yani mimi naangalia dunia leo na feel tuko venye dunia ilikuwa 1930s before the Second World War. Unaona tu hizo watu wanaongea venye wanataka, mainchi zinatakiana, watu wanaanza kuchukua alliances. Yeah. Kama sasa watu hawezi waoni kwa dunia kuna alliances zimeanza kuform. Hivyo venye watu wana form, unaona sijui China wamejikoweka kundi moja, China, Russia, China, Russia na ni kuna nchi gani, kuna nchi kadhaa, you know, get unapata ka nchi zingine zinajeka kuna moja.
Yes.
Kenya na sisi tunajialign na nchi fulani. Things don't change.
Yeah.
It's the same thing na history ushindikijiripeat tu.
Kwa sababu vile umebonga juu ya politics, I mean, remind, kuna kitu moja ile nani alisemaga, umse, like a certain American activist, alisema, ni, war is politics with violence, politics is war without violence.
Yes, true. Very, very true.
They're very close.
Yeah.
The two things that are very close.
Ukiangalia, even the way, venye vite ni uzango to the general public. Because ukiangalia all these big conflict, if you study World War II na World War I, the way vita ni uzango to the general public. Lazima utumie hysteria. Lazima utumie propaganda. Lazima unyeshe wase, say bro, watu elewi, tunapigania sisi ndio the better, tuko on the better side of history.
Yeah.
Hata kama Wajerumani wakifanya vita ndio walifanyanga hiyo Second World War.
Yeah.
According to them, according kwile uongo Hitler alikuambia sisi we are the better humans. Sisi ndo wale wasi. Tuna deserve kwa tunasema kwa hii dunia, una get? Na ukiangalia the same thing politicians hata ufanya Kenya, it's the same thing.
Yeah.
Oh, it's us versus them, una get? So iyo kupolarize, itanga kupolarize, unapolarize this side, unapolarize this side ingine. Now let me tell you something, everywhere on the earth you go, it's the same case. Ukienda India, story to new. Ukienda Jamaica, story new. Ukienda US, hii kuna election, story new. So wanasiasa ni wale wale all around the world, nothing changes.
Nikuwa na quote Fred Hampton Jr. So, mm-hmm. Fred Hampton alidedishwa akiwa 21. Okay. Sato wanafaa kujua history ya age. Naambia watu like hii mm-hmm. age itafanya mm-hmm. Wakenya wengi watajipata kwa shida. Kwa utadanganya you are young,
mm-hmm.
udanganywe kwa young mpaka till you are 35.
Eh.
You waste the first 35 years of your life kidance on TikTok because mtu amekwambia the only way you can make it in life ni story na talent. Na kitu moja ya kipumbavu sana. Like, there's so much to do. Ile unaweza do, yes, if you have the talent, pursue it. But usikuwe ni mse, haujai think of talent, but all of a sudden, because umesikia kuna studio, mobile inakuja.
Yeah.
Umeamua? Umeamua ni hizo. Yeah. But Buddha, asante sana. Mm-hmm. But before we share, I think the last thing nenda kuuliza, history ya India na nini wagajua nini? Because I know that's the most protected border. India,
Historia.
Pakistan, they both have...
the most dangerous.
Yes, they both have nuclear powers. Sindio?
Yeah, what are the nuclear powers? So just a nutshell, your story, vemi nilielewa. Now, India, ujwe, India na Pakistan used to be one country.
Yeah.
Ilikuanga inchi moja.
Mm.
But venye wakanza kusumbwana na Brito, first of all, kulikuanga na the first, what we'd call the first war of independence.
Yeah.
In the 1800s, kulikuanga na mutiny.
Mm.
Because India ilikuanga the most prized possession in the British Empire.
Yeah.
Jo India ni inchi rich sana by the, na ni inchi kubwa. Na iko na wasi wengi. So it was a very prized possession. Ata, unawata ile letu ya Nairobi, nini, jingango na Wahindi.
Yeah, now, yeah.
So kidogo venye US ne, venye UK venye Britain kujanga wakaanza kucolonize venye tulicolonize Kenya of course kuna watu walicollaborate wengine wakaresist but at one point kulikuwa na mutiny around in the mid 1800s some scholars wanaitanga the first Indian War of Independence but to cut the long story short after the first world war kulianza kuwa na nationalism mob sana India now the whole subcontinent. Na nikisema India up to this point na include Pakistan.
Mm.
But sasa when independence ilianza kukaribia Mahatma Gandhi nini.
Mm.
The people who are ruling India at the time, the commissioner, the guy in charge of the whole territory, forgetting his name, nilikuwa naijua.
Mm.
This guy waka decide that Waislamu na Wahindi hawezi coexist.
Oh, okay.
And there's a good reason to it because you see Muslims eat beef.
Yes.
Indians don't eat beef.
Yeah.
Kuna vitu mingi wa Islamu hufanya hupata ziki. They find there are very many things that about Indian religion that might offend Muslims.
Yes.
And about the many things about the Muslim religion that might offend Indians.
Yeah.
So in the wisdom of the British, they decided to separate the two countries.
Yeah.
So the Pakistanis got their country. Na inchi ya Pakistan, it was meant to be a Muslim controlled whatever. Yes. Country. And India on the other side, ilikuwa inafaa kuwa Indian controlled. Now, this separation, kwanza ilikuwa very violent.
Mm.
Entire families, kuna families nyingi sana za Wahindi, zilijipata on the Muslim controlled areas.
Yeah.
Na kuna very many families za Muslims zilijipata on the Indian controlled areas.
Yeah.
So, iyo of course, kulikuwa na massacres, kulikuwa na fights. Mm. So, already wakaanza on the wrong footing.
Mm.
But one of the biggest issues of, ili inakuanga the biggest issue of content, ni place inaitwa Kashmir.
Yeah, Kashmir, yes.
So, Kashmir ilikuanga one of the princely states. Unakumbuka tukifundisho history, kulikuanga na history ya collaboration, resistance. Now, there are very many states in India that collaborated with British rule. Eh?
Yeah.
And in extent, the British did not interfere with them.
Mm.
Yani, mnajonga nyinyi upe homage to the Brits, na pia maybe kuna zile taxes mnalipa, but hawa interfere in a system in your government.
Mm.
So, the princely state of Kashmir was one of them.
Mm.
So, what happened was, E area ilikuanga kind of like semi independent wako na some sort of autonomy so India wanted it of course
yeah.
Na pia the Pakistanis wanted it so both countries don't want to go into the details unaweza offend watu kwa comments but the gist of the story from a third party is both sides tried to undermine this state of Kashmir ndio wajaribu kuinfluence and Pakistan also watu wakaanza ku make military movements kuchukua hii place so it led to a war Vita ikapiganwa and it ended up India keeping a section of Pakistan. India keeping a section of Kashmir.
Yeah.
Pakistan keeping a nini. But hawajai agree.
Yeah.
So that
is
instance number one. Ni vita ya kwanza. Now they fought many other wars. But the most notable one ni vita ingine ya 1971. Hii ilikuwa inaitangwa the Bangladeshi War of Independence.
Yes.
So ukiangalia mapia India inakuanga imedrop hivi ni kaa Afrika inawe.
Mm.
So Pakistan iku huku mwisho inaboda Afghanistan na kuna continental Bangladesh.
Yeah, naijuaga.
No, Bangladesh, interestingly, ended up becoming a part of Pakistan.
Yeah, oh. Okay.
Bangladesh was ilikuwa inaitangwa West Pakistan.
Mm.
So, hii West Pakistan naona iko cut off from the main Pakistan but juu India yote iko hapa katikati. Juu Bangladesh iko to the towards the eastern side, Pakistan is towards the western side. But they of course they paid homage to Pakistan, it was part of the it was part of Pakistani territory. So what happened was kuna Ronitango wa Bengali the guys called the Bengalis Now of course pia hiyo West Pakistan of course kuna Muslims. So the same issues on these divisions ilitanga zilitokeanga India. Ndio zikafanya kukuwe separation yao na Pakistan, ndio zilitokea bado Bengal. So kulikuwa na so many issues, it led to a massacre. It led to ile kama civil insurrection. So Pakistan of course itatuma support kwa inchi yao, si inchi, it's part of their it's legally it was their territory. So it so the Bengalis decided they were going to start a war of independence. And India, because India according to when Lisoma, and you know history is written by the authors, you only know
the victors
So the story goes that India felt that this humanitarian crisis, because there were very many massacres that were happening in Bengal, India decided to send its army to support the Bengalis in this war for independence. So Pakistan lost West Bangladesh Pakistan kakua. And it became an independent country called Bangladesh to date. Hizo beef, so money hizo beef hizo. So those beefs zinafanyanga sasa India has always felt they cannot trust the Pakistanis, and the Pakistanis have always felt they cannot trust the Indians. Nonona hizo border zao kumekuwa tu na tuvita tu escalations, yani wanataka wana respond. So because of those msukosukos that's why the India border ninakwanga Indian Pakistan border can be seen from space. Very well protected. It's some of the most protected militarized places on earth. And scholars have said scholars have said the third world kama kuna places inaweza itrigger niyo border ya Pakistan na India, na pia border ya pia Taiwan na China, which is another story pia.
Ya kuzii Taiwan na China, hiyo ni mismatch.
As in, I don't think inaweza. Na pia Ukraine pia venye inaenda. I don't know kama leo umecheki the US Air Force imekifanya big flame bomba zao. Ile two show of might. So ndio that's of battle start. Mtu ana shoot down mwingine, ile heat of the moment, then it is nenda ziki escalate.
Zinabaki zimenuka. Zimenuka kabisa. So I think hii pia ina go out to my youth, because nimekuwa nikibonga na my youth kuwa rada jo. Learn you have to come easy instead of dance TikTok is. Mtaki kuje na hizi mwambie I have bills to pay. Sindio? Like anza kutreat your car adult, you are an adult. Sio idanganywa wewe ni youth, wewe ni adult first. Adults have bills. Buda asante sana. Sindio? So at least the kitu najua ni atrai you will never have a hash puppy moment na yeye.
Hapana, mimi I'm clean.
You're clean.
I'm a clean person.
Mweupe kama pamba.
Mimi sina kesi mali. Sina civil siwezi kosa, civil kosangi mwanamume siwezi kosa civil, but criminal anything pertaining to pesa imeibwa tuliba nini, I don't do those sort of businesses. No drugs, nothing illegal, and I just strive to live a very godly life. And I'm a proud Christian.
Poa. I love kitu funny ni kushwa sasa kwa mwafu, kwa nini huku mcorrect? Sikuwa religious mimi personally, I'm not a religious person, but I respect people's beliefs. So if that's what keeping you focused on your goal, that's good.
Kila mtu anakuwa na value system yake. What I normally say as a human being, siwezi shika mwafu na mwafu hizi shika mimi. That's a mistake people make. What I do is I pick elements from people that I think work for me. That's what unanga mimi hata kukiwa na mavita uningumu upate mimi hata isema mimi ni feminist, but again uwezi sema mimi ni team America 100%. Mimi hupick
what works
for me, and I just create my own hybrid. Now the key thing ni pia unakuwa tolerant kama mtu usimreli uwezi mforce. Sami zizi nina nikuforce lazima ukuwe mreligious way. It's all inakuanga decision ya mtu. Unakuwa very unajua kuishi na watu essentially.
Jua kuishi na watu. So imekuwa ni episode 298. Kama kawaida, like, subscribe, hit the notification button, tell a friend. Tukimalizia 298 tukisema ekonene.